Fresh out from NigerRemix.com.
Nasijua nimekumiss. Ukinitaka nasipo, picha yangu weseke. Basi nieleze ulipo, nifike tasaidi. Bado love ipo, you know we were meant to be. Nimezunguka kote sikumpata, nikaona wewe ndo unanifaa. Tunavendana na kukukosa kara.
Kukiss, ni kuchum, upande gani baby I'm coming soon. Furaha yangu tumerudiana, kusema kweli na kupenda sana. King Kaka, alright. I swear ma, this distance is killing us. Siwe nandi wangu na mimi belling us. Vile ushani kubali, I say mimi bus. Tosha, tosha, vile uchungu yangu meipoza. Pigia mama, msona kuposa. Na kosa siyo kosa adi kosa. Basi tosha, tosha. Saimi ni boda, nataka situ seto. Tupange na mapadre, kidogo pale petu. Watamani yetu kaka sunje na kapetu. Na ukumia kidogo, kwako mimi detu. Main, bona na keep up na plan B. Atuwezi wachana kawa ikito na Frankie. Usipote njia, au mafisi wakupate. Karibia kwangu kidogo mpige mate.
Pale ulipo, wapi? Na minipo,
uko wapi mama?
Minawe, pamoja hadi mwisho.
Hadi wapi mama?
Sama, siya sasa, ni ukurasa mpya. Sini kukiss, ni kuchu. Upande gani baby I'm coming soon.
Uko wapi?
Furaha yangu tumerudia.
Kiss, ni kuchum, upande gani baby I'm coming soon. Furaha yangu tumerudiana, kusema kweli na kupenda sana.
Ni kukiss, ni kuchum, upande gani baby I'm coming soon. Furaha yangu tumerudiana, kusema kweli na kupenda sana.
Fresh out from NigerRemix.com.